Samahani, nikianza kuimada kama dish kwa sahani. Na kampuisani, kuwachia mali safi. Raia watasampuli kijani na kwa mbali.
Ongeza debu. Ongeza debu. Ongeza debu. Ongeza debu, wakipunga. Ongeza debu, wakipunga za.
Niko, misi badiliki. Na niko hivyo na sita chapa bangi wiki. Mi niko macho, misi baba iki. Na mina penda haso bado misi jabari nipsi. Ai broski RIP. Ataka ni risky bado boss ana insist. Saa zingine nfiti kujifanya fala i street. Shida yangu kubwa ni mimi bad can I see. Ongeza debe. Minta kam solo woneza ongeza rende. Kama sio mchoro ya mkwanja eleza wende. Na sister kwa na nimezea we meza wembe. Na live life it's like imesha jipa. Ni yule Mr. Riz manguaika huja nyita. Design zimeni nice nkisikiza zimeni shika. Nime miss east by now ni miezi sita.
Ongeza debe. Ongeza debe. Ongeza debe.
Sawa, ongeza decibel, chunisha JBL. Hadi neighborlete na kadawe punguze. Songesha mwili ni kama uko wanda influence. Ya kiredbu makali na kilukazid. Main man, misi sabat, niko biz. Mamdai na husaka sabwa kundi please. Na leta, action cast, MB president. Na maveteran wanajua mimi ndiyo next. Chief connect kukidai mali safi. Na bring disco back ni kama take 90s. Mi na ska ni mapro kwa ikazi. Sorry, wind the track na uongeze kiasi.
Ongeza debu.